exclusive from ZambianJams.com.
Mr. Quincy Weezy,
it's a bullshit cash.
G Show, Black Pizzo, where you at home?
Baby, baby, come back to me.
Come back.
Na mapiritoni ndiawa life ya wamapo nikangala nilikone na tuyewa Tuma loving you, loving you, boo, upwelele I'll be loving you, loving you, ni wabili Love usi wambili, wambili, so Hiyo ni mado, kafuna univalile Kyo utuma, massage, tuma peki palip Sivinga sile so, hiyo ni fake, fika liku Ndiawa injeja, wama gonzelena Olo kuni wapongo zichewa endonena Upwele chetsunge bondi, pweza chikondi Wat molo ina mkululu kila popi Young peas on a voice, your doula. A pile of soccer hits.
Baby, baby, come back to me.
Come back.
But come back, please don't say no. Hey, no. Jay Cash, ni chani ine kansi nenzo funika chimwala non tumbiza omansi. Aja malango yensemu non pani kabweza pona footy we boom on fire. Kaya, siniziwa neo kaya. Satana you sing and I want you a kaya. Tumagelo toma yeso like Lizzie. Tunkala tuni pubisa, don't say like Frizzy. No popata ni nachinja pulizi. Weza pona footy mchete.
Baby, baby, come back.
Chifungo, mami, mami, ni vele kwa chifundo Neosama kuzifaka pawa pondo Mande inasi ya sinifuni latu fiongo Two down as chef ya nili humble Mavuto ya panyumba ya nikunga neo wanipo Come back otherwise na kumisinga Meso ni perfoni ya timeipuza pejinga Hey, ntabwa sivichitika Awe mami, matesi ya pakisa Ayaya, amama na samuka Loko na imba mtima
kwanika Baby, baby,
come back to me
Come back
Spice.